aruru ye la panga nyakatie kecha kare kecho kya monwar da burbona la choki tungche
it's one speed
ululu ne natao chi aburiro aiya wari na wengo tumbo woya
Tiene un chero ya Robinson Ferreiro. pe wan ma furu yue wadung kitich atima twale bolu dirwa rio ma furu gitie kwa maladit ojo Alex Ludon amo gen kila dit kitara Christopher Nixon oto amona megwa kogang mabe kiwun mege ma udong nemier wulup dak unyur lanen mabe pa joma warwenye gi utute meribe karachel do pop noteno pian wun ayedong utie tarawa afoyo loba gwok wun duchu mabe
aruru nye lapanga nyaka die kecha kare kecha kwenye mondwa dawa borgona la choki tunche
umo we otu na matwaro chula pe halego ni duchin we weber kachel
Kecha kare, kecha kwenye monwal, yao burgona, lacho kitunche.